Shank is supplier. Don't come.
Take one year, mama, the truth. Why you hide back on the Saburi of the Saki?
Away! Kwa hii sauti asira kipaji mia nikiwa na sobe tukezi kibodi.
This is DJ Sobet on the mix.
Wangu ma, na kukwe shima, siyo mshuma, ukawake ukasima. Wangu ma, na kukwe shima, siyo mshuma, ukawake ukasima. Wangu ma, na kukwe shima, we siyo mshuma, ukawake ukasima. Mama wangu ma, nakupa heshima. Mama we sio mshuma,
ukawake ukasima. Mama
we umenilea mpaka leo nimekuwa ma, nguo zangu kinyesi ulifua ma. We umenilea mpaka leo nimekuwa ma, nguo zangu kinyesi ulifua ma. Nenda mbele siwezi kurudi nyuma ma, mikijana nazidi kujituma ma. Nenda mbele siwezi kurudi nyuma ma, mikijana nazidi kujituma ma. We nikikosea nitaomba msamaha ma, nitaomba msamaha ma. Najua shida unazopitia, ila nakusitu mama, vumilia.
Tabu unazopitia, ila nakusitu mama, vumilia.
Ona I love you mama, mimi nakupenda sana eh. Ona I love you mama, mimi nakupenda sana eh. Ulihakikisha mpaka shule naenda, kiukweli mama nakupenda. Mama nakupenda, we mtoto kwa mama siku zote akuwe. Ulinipa chai we kila asubuhi, we mtoto kwa mama siku zote akuwe. Ulinipa chai we kila asubuhi, acha nifurahi nikikona ma. Acha nijidai nikikona ma, acha nifurahi nikikona mama. Acha nijidai nikikona ma, nikulipe nini ma? Basi naomba msamaha, nikulipe nini ma? Basi naomba msamaha, nikulipe nini ma? Basi naomba msamaha. Wangu ma, nakupa heshima, siyo mshuma, ukawake ukasima. Wangu ma, nakupa heshima, siyo mshuma, ukawake ukasima. Wangu ma, nakupa heshima, we siyo mshuma, ukawake ukasima. Mama wangu ma, nakupa heshima. Mama we siyo mshuma,
ukawake ukasima. Mama
hapa ni sauti ya sila kipaji mia nikiwa na bampani langu Sobetu Baba Swai. Away, away, what's poppin' for everybody?